I'm a big boss, like big boss, loze. Kauna buku, bora nunua gazeti pepe. Mwanza buwele, unaishki shope. Acho jana, I wish nitakula mpaka uze. Pesa shane shone, na kuine unine na mimpone. Nyonga mpaka nkome, na kutore na kutware kokaya kome. Na hisi nina changa, nikiwa kanda ya ziwa, naona niko tanga, nikiwa. Ni manyoya bata kariwa, kata katiwa, iyo bili usha ripiwa. Pesa shine shone, na kuine unine na mimpone. Nyonga paka nkome, na kutore na kutware kokaya kome.
Nipo high, ama higo kwenye sky. I'm a bad man, don't try this. Na tupo fine, ile morale kimasai. Shida zikumbu kwe badai. Kande kisi kime noma, noma, noma. Kande kisi kime noma, noma, noma.
Yeah. Koyo man, nikitimba boya boya run. Kaka jambazi nimetua town. Hey you know me, matatu leg power one. Chezo skere wuna minimo ni tatizo kwan. Slaso beto ni mabumba. Bana nyeto geto na mobu ya wachumba. Kama soweto na wachinja. Wambie fans kuku nimekuja na mpunga. Mitupio ni unique stylish. Bia mbili tu WhatsApp na bonga swanglish. Kuna mwana kazima toilet. Kara tungi bila kura cheke na zomea sink. Pesa shine shone, na kuine unine na mimpone. Nyonga mpaka nkome, na kutore na kutware kokaya kome.
Nipo high, kama higo kwenye sky. I'm a bad man, don't try this. Na tupo fine,